walilia sana, hata Tanzania wote walilia sana, hata Morogoro wote walilia sana, Kilima Bogo wote pia walilia sana, Kilima Bogo wote pia walilia sana. Baraka mwishie ameaga dunia, mwanamuziki wetu mashuhuri amefariki, mwanamuziki wetu mashuhuri amefariki. Baba Mungu wetu kweli muweke pema, Baba Mungu wetu kweli muweke pema. Wazazi wa Baraka wote twawapa pole, wazazi wa Baraka wote twawapa pole, bibi na watoto wote twawapa pole, bibi na watoto wote twawapa pole, hata jirani wake wote twawapa pole, hata jirani wake wote twawapa pole, twawapa pole wote, hata jirani. Wote twawapa pole, Atomiki jazi wote twawapa pole, Morogoro jazi wote twawapa pole, Morogoro jazi wote twawapa pole, Sumbawanikano wote twawapa pole, Sumbawanikano wote twawapa pole.
Of our beloved Tanzanian pop star, we are all shocked of untimely death of our Tanzanian pop star. May Almighty God bless his soul in eternal peace. Amen.